have the first weekend and most surely a good report.
Sisane impela veki yokuqala kwaye ngokuqinisekileyo safumana ingxelo elungileyo yako okuthixa kwenzileyo. Cula singasoloko sicula te umzana ubhanam singazenza kakhulu izinto ezininzi kakhulu kodwa inye into esingena kuyenza kakhulu oko ke ukuthandaza kakhulu ke ukuthandaza ngokholo hayi nje ukuthandaza kodwa sithandaze sikholo kuba oko sikuthandazeleyo sikunikwe ngobabalo nguthixo. Nintsi kakuhle kakuhle izinto emandizixele ubumzana urus akhange afunde lizwi ndizawuthanda uba ndilifunde malunga nomthandazo namalunga nengxelo yohambo lobulungiseleli. Ndothukile nje kancinci engiphantse niqaphele ke ngokuqinisekileyo pha kwincwadi kayohane kubhaliwe ndiyathemba uba ndingasifumana esi sahluko ngokungqalileyo nje kwincwadi yokuqala kuyohane kwisahluko sesithathu umqolo weshumi elinethoba.
Chapter 3.
Ngokuqala kuYohane sahloko sesithathu umqolo shume nethoba.
And hereby know that
siyazi ngalento ke ukuba singabenyaniso.
And shall assure our hearts.
Siyakuzileleza inhliziyo zethu phambi kwakhe.
For if our heart condemn us.
Ngokuba ukuba inhliziyo yethu ayisigwebi uThixo mkhulu kunenhliziyo yethu ezazi izinto zonke. Zintanda, kuba inhliziyo yethu ayisigwebi sinokungafihlisi kuye uThixo.
And whatsoever we ask, we receive of him.
Nesithi sikucele siyakwamkela kuye ngokuba siyigcina imithetho yakhe sizenze izinto ezikholekileyo emehlweni akhe. Kusekhona nenye indawo ukutsho ncwadi yokuqala kuyohane isahluko sesihlanu umqolo weshumi nesine apha ithi kuko oku kungafihlisi esinako kuye ukuba sithi sicele into ngokokuthanda kwakhe uyasiva. Ndifunda nale ndawo kwakhona
according to his will he heareth us
ukuba sithi sicele into ngokuthanda kwakhe uyasiva.
Whatsoever we ask
ukuba siyazi okokuba uyasiva esukuba sikucela siyazi ukuba sinazo izinto ezicelwayo esizicelileyo kuye.
For every subject there are always a number of scriptures.
Kukhona kwa wonke umxholo kuyo yonke into soloko ninani lezibhalo.
It will be given to you. Here it is explained to us in more detail. Everything what we ask in the will of God.
Enye indawo ithi konke nikucelileyo niyakufumana. Apha kucaciswe kakuhle ngeyona ntsokotha yonke into esukuba sicela kwintando kaThixo siyakufumana. Iminqweno yethu yokuzithandela akumelanga ivakale kodwa ukuba sicela ngokokuthanda kukaThixo ngoko siza kuviwa. Qala nje kuko konke ndithanda ukuba ndinamkele nonke ngokufudumeleyo egameni elixabisekileyo lenkosi nonke abalapha nabakude uThixo anisikelele uThixo yanga ngasisikelele Ngenye imini ndathi uThixo abe nani, waze wathi umzalwane uyazi kungangcono kuba unathi. Mna kungangcono ndithi uThixo unathi, waze wandibandakanya nam. Kwaye le nto ke ibixabisekile kum, ndavuya kanye enkosini ngokubakho kwengqondo enjalo uba uThixo unathi. Yinto eligama lithi Immanuel eliyithethayo, lithetha ukuthi uThixo unathi, hayi kuphela unawe, hayi kuphela unam, uThixo unathi, uImmanuel, uThixo unathi. Kwaye xa enathi, ngoko ke yonke into iyawulunga. Uba ngabakho umntu apha okokuqala nje, ngoko ke siya kwamkela ngendlela ebaluleke kakhulu. Yangani ngabona? Noba sisandla nje siphakame. Uba khona umntu okhoyo apha oqalayo ukuza aphakathi kwethu, ngabe ukhona? Ndingabona. Yamkeleka, yamkeleka. Thixo akusikelele. Ndiyakubona ulapha, ingabe usuka kwiGermany, kwimpuma Germany, mhlawumbi ngokuqinisekileyo hayi ungowalapha. Abanye abantu baza kwiminyaka emibini okanye emithathu, ize yonke into yahluke ngokugqibeleleyo. Yonke niyazi thethile apha iminyaka ledlulileyo, kwaye besikulindele ke ukuba kube khona utshintsho phana kwimpuma Yurophu. Kwaye oko sikubonile, sesile sikubonile, kwaye singamangqina ako oko. Apha naphaya ndithe ndathethi into ngako, thina singangakucingi mhlawumbi oku, kodwa ke kube kuyinyaniso. UThixo unenkathalo yokuba ilizwi lakhe lifikele kwiziphelo zehlabathi, ngokuba utshilo. Kwaye kuba siyakucela oku ngokuqinisekileyo, sicela egameni lakhe, hayi kuphela egameni lakhe, kodwa ngokunjalo ngokwentando yakhe. Masifunde kwizibhalo ezingcwele, mhlawumbi indawo zokuqala ezimbini nje, soba sibone elizwini size sazi ukuba ngokunjalo amagunya miswe nguThixo, kwaye senza kakuhle uba siyathandaza xa singazithandi izinto. Eyokuqala, unjalo ilizwi likaThixo, kodwa ndizawufunda ke ngoku eyokuqala phaa kwincwadi yokuqala kuTimoti sahluko sesibini siwamqolo wokuqala. Incwadi yokuqala kuTimoti sahluko sesibini umqolo wokuqala. Ndiyavuselela ngoko kuqala kwinto zonke ukuba kwenziwe izikhungo, imithandazo, izibongozo, imibulelo ngenxa yabantu bonke, ngenxa yokumkani nabo bonke abasekongameni, ukuze sihlale ngokonwaba nangoku sinokuhlonela uThixo nokundileka konke. Kuba oku kuhle kwamkelekile emehlweni omsindisi wethu uThixo. Siyazi ukuba ayingawo bonke amagunya asemhlabeni ahambisana ngokomlinganiselo yethu, kodwa kwindlela enye ke siyazi ukuba asikhange sibabeke ngoku asinakubachitha. NguThixo kuphela omisa okumkani aze asuse okumkani. KwabaseRoma isahluko seshumi elinesithathu, zawuthanda ufunda umqolo wokuqala. KwabaseRoma isahluko seshumi elinesithathu umqolo wokuqala. Onke imiphefumulo mayiwalulamele amagunya ongamileyo. Kuba akukho gunya lingelilo elivela kuThixo. Amagunya ke akhoyo amiswe nguThixo.
That also these governments which we don't like that we leave them to
ngoko ke olichasayo igunya umelene nommiselo kaThixo abo ke bameleneyo nawo bayaziguqulela ukugwetywa. Amanye amaxesha kunzima ukuyiqonda ukuwaqonda ukupheleleyo la mazwi ukuba siyaqaphela ukuba zeziphi iindidi zorhulumente ezikhoyo nanamhla uthi leyana ndiza kuyithobela apha kubhaliwe ke uba yangouthixo angasinika ubabalo ukuba side okunjalo norhulumente esingamthandiyo simyeke nje enkosini. Inye into endifuna ukuxela yona amakholwa kula mazwe ngamaphezulu kakhulu ngamakholwa kakhulu ngaphezu kwethu apha kubo into ekumele bajongane nayo zange ibenzakalise ngokuchasene noko nje yabanceda kwimboniselo yaloo nto endinikileyo le ngxelo yohambo yobulungisa ewe ndekumele ndicinge ngelizwe elimangalisayo kumateyu isahluko samashumi mabini anesine umqolo weshumi elinesine kumateyu isahluko anesine umqolo weshumi elinesine
in which Christ has the word and has the same
zayi ezindaba zilungileyo zobukumkani ziya kuvakaliswa kulo elimiweyo liphela zibe bubungqina kuzo zonke intlanga kwandule ke ukufika ukuphela
and quicken it by the spirit when we read some more scriptures then it will stand out to us.
Malunga noku sesithethile ngamanye amaxesha le evangeli yobukumkani hayi ivangeli yebandla okanye ivangeli yehlelo kodwa ngenyaniso ivangeli kaThixo eyiye yobukumkani bukaThixo ivangeli kaYesu Kristu eye yobukumkani bukaThixo apho uKristu anelizwi anesigqibo hayi apho abantu bathetha khona kodwa apho yena agqibayo apho yena into ezayo ngoku apho anokutshila adlise umoya adlise ubomi ngomoya. Asifunde ezinye izibhalo ngoku iye ibalasele loo nto kuthi ukuba uThixo ngenene uthe wakhathalela ukuba ngawo onke amaxesha konke oko kubalulekileyo kubekwe phezu kwesiphatho sesibane ukuze kunikwe abantu bakaThixo ithuba lokuba baxhamle kuloo nto uThixo ayenzileyo ngexesha labo. Ndiyacela masoloko sikhumbula hayi ivangeli kodwa le vangeli yobukumkani bukaThixo. Kukho ivangeli enye kuphela umyalezo omnye ongcwele kwaye le nto ayixutywa ke nepolitiki ngumyalezo wosindiso kwaye lena imini yosindiso ngumyalezo wobabalo kwaye eli lixesha lobabalo kwaye bonke abantu abavayo lo myalezo ungcwele wosindiso banako ukukholwa nokuba balwamkele usindiso ngobabalo lwakhe. Thandi kubabeke ndifunde phayana kusitshile sahluko sesihlanu apha siboniswe iindawo ezimbini ezifanayo isichilelo sahluko sesihlanu umqolo wethoba ukuya kuweshumi avuma ingoma entsha esithi ufanele ukuyithabatha incwadi nokuwavula amatywina ayo ngokuba wena waxhelwa wasithenga ukuba sibe ngabakaThixo ngalo igazi lakho siphuma kuzo zonke izizwe neelwimi nabantu neentlanga mhlawumbi ngokunjalo umqolo weshumi wasenza ookumkani nababingeleli kuye uThixo wethu sasiya kuba ngookumkani phezu komhlaba bo bonke abantu ilwimi nezizwe hayi kuphela oko nakuzo zonke iintlanga ide itsho apha ithi nakuzo zonke iintlanga xa ndicinga ngako nje ubuya phayana kwiSoviet Union ukholo nje ilwimi ezingamashumi asibhozo anathathu ephila phayana ewe sisihlwele esikhulu esi uThixo kubo bonke abantu ilwimi izizwe nditsho nomzane wethu waseZaire ngokuqinisekileyo uyazi ukuba zingaphi izizwe eziphayana kukhona iKazakhs phayana ukuya kwiLatvia neLithuania ngokunjalo hayi kuphela kuzo zonke ilwimi kodwa kuzo zonke izizwe kubo bonke abantu kubo bonke kulo lonke uhlanga kuyo yonke nje indawo uxolo nje xa unojwa kwindawana pha Austria ilwimi elinye kumazwe ohlukileyo Switzerland kuthethwa ngokwepesenti ezingamashumi asixhenxe anesithandathu kuthethwa ilwimi lesiJamani kodwa kwelinye ilizwe kunjalo kuzo zonke ilwimi kubo bonke abantu kuzo zonke izizwe kuyo yonke indawo uThixo ibonakalise ngokwakhe ngokucacileyo loo nto elizwini lakhe akukho mntu oshiyekele ngasemva naphayana kwaZulu ezantsi phana eMzantsi Afrika nokuba singaya ngoku ndizilibele zizwe amanye amazwi amagama umzekelo enkosi ngokunjalo ndiyazama uba ndiwakhumbula amazwi anjalo eSwahili nakwelinye ilwimi kodwa ngenxoba abazalwane bani ukhe bandicikide nje ukuba ndiyakwazi uwabiza kakuhle amagama uve kungcono ukuba ndingawabizi kwakhona nje kodwa besele nditshilo ukuba kubhale ukuba kuzo bonke abantu iilwimi nezizwe neentlanga kuyo yonke indawo uThixo uyabiza ngoku siya kuba nabantu esizakwabelana nabo ngobukumkani nje ukuba kubhaliwe apha utsenze ookumkani nababingeleli nje uba siyawuba ngukumkani phezu komhlaba siyazi ukuba kuzawuba semva komtshato kwesidlo sangokuhlwa somtshato kodwa sele kuxeliwe apha ngokunjalo isibhalo esifanayo sithetha ngesihlwele esiyindimbane siyifumana pha kwisitshilelo isahluko sesixhenxe kwakhona apha umqolo wethoba nomqolo weshumi ndinyanisekile nje koku umzana uBranham wabhala malunga nesi sibhalo wathetha izinto ezimbini ezahlukileyo ngokuphindaphinda nayo ethetha izinto ezimbini ezahlukileyo ngamanye amaxesha ngumtshakazi ngamanye amaxesha engumtshakazi kwisityilelo isahluko sesixhenxe ngoku ndithe ndathatha isigqibo soba ndivumelane noko akuthethileyo ikokokugqibela ukuba iyaba sisihlwele esindimbane esizawuya kwimbandezelo enkulu ndinabo ubunzima bamphayana kodwa mabubekwe phezu kwakhe ndiyafunda isitshilelo isahluko sesixhenxe umqolo wethoba noweshumi Emva koko ndabona naso isihlwele esikhulu ebekungekho namnye unako kusibala siphuma kuzo zonke inhlanga nezizwe nabantu nelwimi simi phambi kwetrone naphambi kwemvana bethiwe wambu ngengubo ezinde ezimhlophe benamasundu ezandleni zabo bedanduluka ngezwi elikhulu besithi usindiso kuye uThixo wethu lo uhleli phezu kwetrone nakuyo imvana. Ngabe yazi uba yingcinga enjani eza kum apha xa sifunda uMathewu isahluko samashumi amabini anesihlanu malunga nezinhlanu ezizingqondi nezinhlanu eziziyatha iintombi. Ngoku siyazi ukuba zonke ziintombi kodwa zonke zazicocekile zingcwele zingadyobhekanga uba zonke zaphuma ziyodibana nomyeni uba zonke zalala kodwa kunjalo zavuka zonke ngoko zonke zalungisa lungisela ukuze zidibane nomyeni. Kwangesaqhupe ithi lafika ithuba iziyatha zathi kwingqondi sipheni kwi-oli yenu leyo ngokuba izibane zethu zicima. Ngoku ezi zingqondi zaphendula zathi hayi akwazeki oko ngokuba ayizukwanela kuthi nakuni ayizukwanela kuthi sobabini esinako kokoneleyo nje kuthi yani kwabathengisayo nifumane kubo. Ngoko kwabakhona amanye amazwi abaluleke kakhulu. Ngoku babesayo kuthenga wafika umyeni abo babelungile bangena kunye naye emsithweni lwavalwa ke ucango. Emva koko zabuya ezinye iintombi zanqonqoza malunga noko umzana uBranham wakuthetha amatyeli amaninzi ngokucacileyo nje kulapha kwisitshilelo isahluko sesixhenxe kanye malunga nesi sihlwele siyindimbane esasilelayo sabiyonxalenye yeziqhamo zokuqala basilela ababiyonxalenye iyovuko lokuqala noxwilo kodwa bashiyeka te bethembekile xa imbandezelo enkulu ingena emva koxwilo kwaye abangayikhanyeli inkosi bazawubibe pha njengoba kubhaliwe apha ngokunjalo kubo bonke abantu ilwimi nezizwe. Into endinika nje umdla ndinqwenela ukuba bekukunoba njalo ngoba cinga nje kunokwenzeka kunokwenzeka kuni masingabi iziyo zililitye apha sicinge ukuba ongaxulwanga angatsiba aziphose edikeni lomlilo. Hayi, ukuba ngumntwana kaThixo wayezelwe nguThixo ngoko uza kuhamba nenkosi. Ukuba kayonxalenye yeziqhamo zokuqala uzoba yinxalenye yeziqhamo zesibini kodwa uya kuba kunye nenkosi. Kunjalo okanye akukho njalo makabonge uThixo ungabi naxhala. UThixo uthembekile kwaye uya kuba vuza abathembekileyo abo babesilela kwi-oli bawuba inxalenye yakho. Nonke niyazi bendikuthethile ngaphambili mhlawumbi ndingayihle kancinci le nto ndandikhe ndayithetha apha ngaphambile hayi kuphela apha kodwa endaweni ethile ukuba ndatsho nje ndivakalise ukuba inkosi sele ibuyile. Ngoku ndathi mamela ndathi xa kwakusithiwa inkosi sele ibuyile ndathi mamela soloko umzana uFrank elapha emhlabeni inkosi ayikabuyi experiences. Emva koko wathi omnye umntu, bonakala ingathi uqinisekile ngawe. Ndathi andibonakali ingathi kodwa ndiqinisekile ngayo loo nto. Kodwa omnye umntu watsho nje emamele kakuhle wathi kum, mamela mzana uFrank, mzana uBranham wathi naye ngokwakhe kayazi ukuba uya kuba inxalenye yakho. Wena ungubani ukuba uthi ngoku uzawuba inxalenye yakho? Ndathi mamela. Okokuqala wayethobeke kakhulu, okwesibini wayefuna ukugxininisa wathi uba eJefferson V umnye kuphela oza kuxwilwa, ngoko ke ndiyakholwa ukuba ndim lowo, kwaye olukholo sonke ngabanye kumele sibe nalo. Ukuba asinalo olukholo kubonakala imbi ke loo nto. Asinakubuza omnye umntu ukuba ingaba unaso isiqinisekiso sobuyinxalenye yakho. Ngaba mna ndiqinisekile ukuba ndizawuba inxalenye yakho. Kodwa uncumo zange lukhethe intetho kamzana uBranham, kodwa ngenyaniso kumava ngummangaliso endandinawo ngela xesha, kwaye ngoko ke ndiyazi ukuba ndizoba yinxalenye yoxwilo. Kuko oku ndi ewe amen enkosi. Njengoba sele kutshiwo lo ewe ngu-amen, amava kunye noThixo akunika amandla elikhulwini oko ungakholwa ngenyaniso. UThixo wazi kanye kakuhle le nto ayenzayo, wazi kakuhle ukuba iyawuba leliphi na ixesha. Unika izinto ezithile kanye ngexesha esizidinga ngalo. Xa omnye umthuthuzeli engenakunceda, ngoku yena unenceba kuthi. Kwaye uyasazisa ukuba sifumane ukubabalwa ebusweni bakhe, kwaye lo athe wanenceba kuye unenceba kuye. Sibuyele apha kweli lizwi. Ngaba nonke niyavuma uba isitshilelo isahluko sesixhenxe sibandakanya abo kakuhle kakuhle bengeyonxalenye loxwilo, kodwa eyayingamakholwa ababezalwe ngokutsha, ababene-oli kwiziphatho zezibane zabo, abavukayo bahamba bayokudibana umyeni, kodwa eluxhulweni kwakunganelanga ukuba ngabo bathi ngoku bamelane bashiyeke bethembekile, bathi ngoku bahambe bayokuba nenkosi phambi kwetrone yakhe. Le ncinga ixhasiwe ixhaswa yintetho enikwa beyisi phaa kwisitshilelo kuchapter 3. Nonke niyazi uba umzana uBranham akazange wathetha intetho yemfundiso, nam ndiziva ndilungile ngoba uthi kuyandinceda ngakho. Sekunjalo ke xa ethethe into ngoko kunzima kum ukuba ndiyibone yahlukile. Kwisitshilelo isahluko sesithathu kubhaliwe kumqolo wamashumi amabini, yabonani ndimi emnyango ndinkqonkqoza ukuba ubani uthe walivizwe ilizwi lam wawuvula umnyango, ndiya kungena mna ndidle naye naye adle nam. Lo weyisayo ndiya kumvumela ukuba ahlale nam etroneni yam. Hayi kuba bephambi kwetrone yam, kodwa ahlale nam etroneni yam. Phakwisitshilelo isahluko sesixhenxe isihlwele esiyindimbane siphambi kwetrone, abeyisi baphezu kwetrone kuba bahlale kunye nam etroneni yam. Njengokuba nam ndeyisayo ndaza ndahlala phantsi nobawo etroneni yakhe. lo unendlebe makayive into ayithetha umoya kuwamabandla. Ngoku omnye angathi ukuba umntu ubeka izibhalo zimbini ecaleni kwesinye, ukuba iziqhamo zokuqala abeyisi bazawuhlala kunye naye etroneni yakhe, kwaye bakulawula kunye naye isihlwele siyindimbane kwisitshilelo sahluko sesixhenxe siya kumkhonza. Ndiyanifundela ukuze nazi ukuba kubhaliwe kwisitshilelo isahluko sesixhenxe kumqolo mhlawumbi weshumi enesithathu noweshumi elinesine neshumi elinesihlanu.
As we said earlier, definitely no one can say it. Many who thought to be there will not be there. Others whom we did not expect, they will be there. Let us believe together that God will give that what is not here yet. Before the rapture, there must be people, and to them we most certainly can number ourselves, who will also experience the completion, not only the calling out, but also the completion. I read here now, verse 15. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night.
Yaphendula enye indoda enkulu isithi kum, aba bathiwe wambu ngengubo ezinto ezimhlophe bangobani na, bevelaphi na? Ndithi kuyo, Nkosi, nguwe owaziyo. Yathi kum, aba ngabaphumayo embandezelweni enkulu bazihlamba iingubo zabo ezinde bazenza mhlophe egazini lemvana.
The eternal morning breaks forth and the sun never goes down.
Apha kumele sime nje okwethutyana.
Scripture it speaks of day and night.
Ukuze sigcininise ukuba ngethuko loxwilo.
Here we have some translations.
Ixesha lenceba ezinhlangeni.
Also in Revelation.
Ixesha lenceba ezinhlangeni lithela fikele ekupheleni. Kodwa le nto ayithethi ukuthi abo bathe babanamava ngoba balo lukaThixo kodwa bengeyonxalenye yoxwilo bangoko banquthuliwe kolu babalo basusiwe. Ngokuchaseni noko ke babenawo mava kunye noThixo kwaye bathe bahlanjwa ngegazi layo imvana kwaye bangaqinisekisa ngokuthembeka kwabo ngela xesha lembandezelo enkulu. Kwaye bashiyeke bethembekile ngokuba bayazi ukuba bakholwa kubani. Zintanda, oku kumele ibe yintothuzelo kuthi. Ngokomnye umntu angathi kubonakala ingathi awukholwa ngokuhla nje ukuba bonke abakhoyo apha bazoba yinxalenye yoxwilo nje babe sitshilo ngaphambili.
And then it starts Shabbat Shalom. They know exactly what God has said. From evening and morning became one day. Not from morning and evening. This wouldn't work because then it goes back again from the evening into the eternal morning, and no evening comes anymore. Amen. God knew exactly how and what he does. But now coming back to this
world, there is a day and night in his temple. Sithandaze ukuba uThixo asinike oko kungekabikho phambi kokuxhwila. Kumele kube khona abantu kwaye kubo ngokuqinisekileyo singazibala abathe baba namava ngokupheleliswa, hayi kuphela ubizwa ukuba kuphunywe kodwa kunjalo ukupheleliswa. Ndifunda apha umqolo weshumi nesihlanu. Ngenxa yoko baphambi kwetrone kaThixo bemkhonza imini nobusuku etempileni yakhe. Nalo uhleli phezu kwetrone uya kuba ngumnquba phezu kwabo. Jonga kuba oku kungabhekisela kwisihlwele esiyindimbane esizokwamkela emgwebeni wokugqibela. Yinto engena ukwenzeka leyo. Emva komgwebo wokugqibela kuza izulu elitsha nomhlaba omtsha. Ngoku akusekho mini nabusuku nakanye. Intseni yanaphakade iyadubula kwaye ilanga alitshoni. Soloko kwizibhalo ezingcwele ithetha ngemini nobusuku. Ngoku ayibhekiselanga kwiphakade. Apha sinazo iinguqulelo ezithile ezishiyo kuninzi omakunqwenelwe nakusityhilela. Ba igama lesiGrike sithi ayon saguqulelwa nje ngephakade kwaye kuyaba bayakungcungcuthekiswa ngona phakade. Imini nobusuku ayikho loo nto nakanye. Iphakade alinabusuku. Ixesha liphelela ephakadeni. Ixesha linesiqalo kwaye kubhaliwe kwaye oku siyakholwa. UThixo wadala zonke izinto ukuhlwa nentseni kuphawula imini yokuqala. Hayi intseni nangokuhlwa malunga nokuhlwa nentseni. Ukuba ungabuza umJuda namhlanje umIsrayeli ingabe iqala nini imini kuni, akathi iqala ngo-5 ekuseni. Kodwa xa litshona ilanga ngenxa yam ke xa isabatha iqala ngokuhla kwangolwesihlanu bonke ungababona bayajonga nje lide linyamalale ilanga phayana ekutshoneni kwalo. Emva koku iqale iqale isabatha yoxolo. Bazi kakuhle into uThixo ayithethileyo suka ngokuhlwa nentseni bayimini enye. Hayi kusuka ekuseni kuya ngokuhlwa ibingenakusebenza loo nto ngoba ngoko pha ibuyela kwakhona ngokuhlwa ukuya kwintseni yaphakade kungaphinde kuze ukuhlwa nakanye. Amen. Thixo wayesazi kakuhle uba wenzani uyenza kanjani. Masibele kweli lizwi apha bamkhonza imini nobusuku etempileni yakhe. Ndingakuthatha ngoku ndikuse kusityhilela kusahluko samashumi amabini ananye pha ithi pha andabisabona tempile ngokuba imvana kunye nenkosi bayitempile yakho. Nonke niyasazi isibhalo esingcwele kunjalo nje. Asiqhubekeni sifunde. Ngaba nonke niyaneliswa kuko ukuba uThixo ngenyaniso abanye okanye icala kubo bathe bangamakholwa ababezintombi ngenene oku ungandikholwa. Umzana uBranham watsho eli gama lithi ubuntombi thetha ukuthi ukucoceka, ubungcwele, ukungadyobheki nje ngoba umzekelo kusityhilela isahluko seshumi enesine xa ithetha phayana ngekhulu elinamashumi amane anane amawaka usuka phaa kwizizwe ezilishumi enesibini zakwaSirayeli. Ngoko ithi phana aba ngabangajojwanga abafazi. Ngoku nonke niyazi umfazi ngokubonakala kokomoya libandla. Ngumnqophisi omdala ungayifunda kuHoseya nakuYeremiya uSirayeli yayingumfazi kaThixo. UThixo imbewu yakhe wayibeka kwaSirayeli. Ngoku umnqophisi omtsha isiqalo senziwa ngoSirayeli. Ngoku usindiso lajika laza ezintlangeni ngoba kwakubhaliwe kumprofeti Hoseya njengoba kubhaliwe nanamhlanje abo yayingengobantu bam bayokubizwa ukuba ngonyana bakaThixo philayo. Abo bangazange bandifune, abangazange bandikhangele, ndiza kuzenza ukuba ndifumaneke kubo. Ngokunjalo elizwi kumele siliqonde nje kakuhle. Kutheni kukhona ukungaqondani okuninzi andazi. Umnye umntu wandibuza nje, undibuzile nje ngoku kuhambo lokuba ngaba ndizawuya kwaSirayeli ngokunjalo ngokuba usindiso luvela kumaYuda, into bendixele yona leyo. Ndathi kawuba ndiqonda mna usindiso luvela kuThixo, ngoba lonke ihlabathi liya kulibona usindiso oluvela kuThixo wethu. Ibhalwe ngolo hlobo kumprofethi Isaya, ndiyakufundela pha kwisahluko samashumi mane anethoba, kumele kunjalo. Ewe, khona inani elinintsi lezibhalo, kwaye ngokunjalo likhona naphana umnqophiso mtsha kuLuka isahluko sokuqala malunga noZakariya, umthandazo wakhe ophenjelelwa ngumoya ngoku sindiso luvela kuThixo. Kodwa usindiso lweza kumaYuda ngokuba uThixo wazithila kubantu bakamaSirayeli. Emva koko kwafika ixesha loba usindiso lukaThixo olweza kumaYuda kuqala ngoku kumele luze ezintlangeni. Ngako oko ke kwavela kumaYuda kweza ezintlangeni, kodwa uYesu Kristu yayingengomYuda, yayingeyilo hlanga, yayinguThixo ebonakaliswe enyameni yomntu, yayingu-Immanuel. Kuye kwakungadubuli nalinye elinye igazi, kuye kwakukhona igazi elingcwele, kwaye kweli gazi lingcwele yayibubomi obungcwele. Ngamanye amaxesha andinakumelana nako nje, nonke niyazi ukuba uMariya ngalaa mini apho wayethi uYosefu ngutata kaYesu wazisa ityala elikhulu phezu kwakhe xa wathi utata wakho nam besikukhangela. Oko sikukhangela iintsuku zintathu babehamba bejikeleza. Inkosi ineminyaka elishumi enesibini yashiyeke eYerusalem. Pha uMariya ngenyaniso wenza le ntetho wathi utatakho nam. Apho umzana uBranham utsho nje ngokuphandle ukuba ilizwi lalungisa impazamo kanye kuloo ndawo, inkosi yathi kumele ukuba ndenze umsebenzi katata wam. Kwaye yayingengomNazarene ophayana kwindawo yokubethelela amaplanga, kodwa waye phayana etempileni. Wayesiyazi zange wayekhona uYosefu zange athethe nto. Kubahlobo bethu bamakatolika mele siyithetheleni ngenye imini ngendlela ethile, kuba kwa uMariya naye wayenokonakala. Ukonakala kukapapa nako kunjalo kuzawubonakala. UThixo uyakusinika ubulumko ngobabalo ngendlela ethile nempembelelo yokuba uyawusenza sifumane amazwi athi ngendlela ethile angahlabi kodwa akwazi ukucacisa izinto. Asiphili kwixesha lembuyekezo. Ndifunde nanamhlanje intetho kaMartin Luther, amelanga iphindwe apha.
Somebody told me recently,
oku ngokuqinisekileyo akunakucingeka ukuthatha amazwi amanjalo asuke emlonyeni namhlanje. Kodwa uThixo akusinceda ukuba sifumane amagama alungileyo, kodwa kunjalo sibe sithetha inyaniso singenakuthandabuza. Uba ngenyaniso akekho umntu onokugqitha enxele nasekunene, kumele ajongane noThixo nelizwi lakhe. Kwaye makube kanti uyalimela okanye uchasene nalo. Kusamele sifunde elinye ilizwi ukutsho ke phaa kumagalati isahluko sesithathu uba sibone kwakhona lo mxholo omalunga nengxelo yam yohambo lobulungiseleni. Ugqiba ke lo mxholo phaa kumagalati isahluko sesithathu umxholo wesibhozo ithi gxebe kwisitshilelo isahluko sesithathu umqolo wesibhozo ithi kumagalati isahluko sesithathu umqolo wesibhozo isibhalo sibona ke ngenxa engaphambili ukuba uThixo uyazigwebela iintlanga ngokwaselukhulwini. sazishumayela ngenxa engaphambili indaba ezilungileyo kuAbraham sisithi ziyakusikelelwa kuwe zonke iintlanga, hayi kuphela uhlangolunye kodwa zonke iintlanga, kwaye ngobabalo singabaphakathi kwabo. Kodwa uThixo kwakhe watsho ngomlomo wabapostile bakhe kwincwadi yezenzo isahluko seshumeni esihlanu qale ngupetros emva kokuya nguyakobi emva kokuyakobi nguye owathetha okulandelayo kumqolo weshumi elinesithathu kwizenzo isahluko seshumeni esihlanu ukutsho ke phaa kumqolo weshumini esine neshumini esihlanu. USimoni lona ukucacisile ukuba wathini na ekuqaleni uThixo ukuzivelela iintlanga ukuba kuzo alinyulele abantu elakhe igama. Uyavumelana nako oko amazwi abaprofeti njengokuba kubhaliwe kwathiwa, emveni ndiyakubuya ndize ndibuye ndiwakhe umnquba owileyo kaDavide, amanquma awo ndibuye ndiwakhe kanjalo ndibuye ndiwumise. Sigxinisile kwakhona nakwakhona apha xa sijonga, ayikho into ebaluleke ngaphezu koba sivumele uThixo ukuba abe nesigqibo, uba uThixo asinike ngelizwi lakhe imfundiso nolwazi esilidingayo. Le into ayithabathi isibhalo esinye sisicacise, sisicacisele ngendlela esifuna uhamba ngayo, kodwa kukusuka nje kwisibhalo siye kwesinye isibhalo. Ngako oko sisuka ecacelweni sifikele ecacelweni, suka enyanisweni siye enyanisweni, suke kwazini siye kwazini, side sifikelele kumlinganiselo wesimo somntu ogqibeleleyo sikaKristu. Ngoko siqatshelwe ngendlela afuna ukuba siqatshelwe ngayo. Khona umntu ondixeleleyo mva nje uba yindlela enjani umzana uBrenham azukiswa ngayo. UThixo akufuni konke oku, uThixo akafuni bantu abaqhuba nje inkqubo yokukhonza izithixo. UThixo ufuna abanqule, abanqula abamnqula ngenyaniso nangomoya. Xa ngoku kuhambo lwam lokugqibela ndifunda elabali, angeni apha kakuhle kakuhle ngoku kodwa ndiyavuya ngalo. Xa umxholo wawubhaliwe malunga nale Turim indala yesentyuri zeshumini esithandathu, isizukulwana seshumini esithandathu, hayi kuphela ukuba kubangwa ukuba yathathwa loo nto kwingcwaba likaYesu, ndavuya ngaloo nto ndacinga ukuba lena yinto uThixo ayibeke esandleni sam ukuba ngoko ndibuze ndenze uphawu lombuzo ngokunjalo emva kwazo zonke ezinye izinto. Emva kokubuza ubaxaza kuqala yezinto, ukutsho ke kwiintsuku zasemva wonke umntu angenza into ayifunayo. Nonke niyazi ukuba abantu bazibayela izinto kwiintsuku zasemva kwizigidigidi zeminyaka, emva koko bavuye ukuba beyiginyile ngoko behamba ngendlela yabo ukuba ngenyaniso ibintle. UThixo uyazivumela izinto zenzeke ngoku, hayi kuphela iminyaka engamashumi mane amashumi mahlanu eyadlulayo. Uyavumela ukuba zenzeke ngoku ukuze zihlolwe ukuba aziyonyaniso nakanye, aze omnye abe nesilungelo lokubuza ukuba yintoni ke eyinyaniso malunga nezithetho zemfundiso na zonke ezithethe zonke izinto abajongane nazo. Saqala nini? Ngubani waziqalayo? Luphi uqinisekiso lweBhayibhile? Kwaye yabona ayikho, akukho sisekelo. Imfishi engenasisekelo, kwaye andazi kuba ngoko abantu abaqondi. Asizama ukubanceda ngayo yonke indlela. Ngoko uThixo useza kuba nesivuno esityebileyo. Awutsho ukuba umzana uFrank, ungatsho uthi mzana uFrank ngoku wena usaqiniseke ngempembelelo ethile, kodwa kwawuthatha ixesha malunga noko anakuxela nto inye into endinayo kuba thina kumele silonge nje ixesha sisebenze ngokusesemini kuba ubusuku buyeza apho kungekho mntu onokusebenza kwaye singavuye uba ngenyaniso ngexesha elinye nje ngendlela ethile singeza sivele ekuhleni ngathi zange sibe lapha ngaphambili njengoba soloko nditsho basibeka izinto esithebeni ezingenakuba sasuswa esithebeni nakanye ngoko ke ndiyakufumaneka ndinebhayibhile esandleni uba kumele kube njalo ndinayo yonke imbali yebandla ndingathenga itruck encinci ndiqhube ndiye phayana kubacebisi ayikhathali kum loo nto kum into efunekayo kukufumana elizwi likathixo nakwimbali yebandla uba bonise ubungqina bento eyebhayibhile nengeyo yebhayibhile apha udingi uba neengcinga ezinintsi ezibuxhakaxhaka ukutsho into engephumiyo ebhayibhileni ayikho ngokwesibhalo into engavumelaniyo nokristu kwaye ichasene naye ngumchasi mkristu ke lowo ukunjelwa kwaloo nto ke aziyongxake nje ngezibalo zonke ziyazilungisa ngokwazo ngobaba likathixo kwaye ndikhona kuphela uba siphila kweli xesha ngoku uthixo sinike inyhweba yoba sikwazi ukungena kwingaphakathi lazo zonke ezi zinto ngoba thina sinoxanduva loba sinike esi sukulwana ubabalo lobabalo lukathixo kodwa ukuba isihlwele sindimbane siyakholwa ukuba sikholwa kakuhle sithini ke ngoko ngubani ofuna ukuba babuye hayi uthixo ngokwakhe uza kukhathalela oko njengoba sikuthethile ekuqaleni ukuba le vangeli yobukumkani bukathixo ivangeli yanaphakade iya kushunyayelwa kubo bonke abantu iilwimi izizwe neentlanga hayi kuphela ukuba into eya iyongezwayo emva kwexesha uba oku kumele kususwe kuze kuwele emhlabeni ikhona into yakuphakanyiswa ukutsho ke yinkosi leyo anditshonge emva kwalo ethi nonke ningayiqonda nje kakuhle uyesu wathi ukuba ndiyaphakanyiswa emhlabeni ndiyakubatsayela kum bonke abantu wayethetha ke ngomnqamlezo owayezawufela kuwo ngicela uyifunde nje kakuhle apha kumele siqaphele kakhulu wabethelelwa emnqamlezweni oku yayikukuphakanyiswa kwehlazo wahlutywa engangxibanga wabethwa watsicelwa konke oku kokwako nje kodwa ngoko waphakanyiswa ngaphezu kwa wonke amazulu wafumana igama elingaphezu kwa wonke amagama apho umzana uBranham utsho nje kakuhle ngoku kumele ajonge ezantsi aze ajonge isibhakabhaka ngokuba uphezulu phaya kulungile makube njalo ngendlela ekuyiyo uthixo wethu uyakukhathalela konke ukuba yonke into ngexesha elilungileyo ngendlela elungileyo iyenziwa kwaye ndikholwe ndithe izolo hayi namhlanje oh ewe izolo noba bekunini yazi siguqulele imbuzwano esingekayibuzi kamzana uBranham apho abazana babini baseLos Angeles bafikayo benza imibuzo kunye naye omnye wabuza ukuba uba ulungiselo lwakhe alusebenza kwaSirayeli wathi ewe belinokusebenza ngokuba amaYuda afuna ubona umqondiso amaGrike afuna ubulumko kodwa ngoko wamka kulo mxholo ngoba wayesazi uba ixesha alikafiki sekunjalo ke kubhaliwe kwabaseRoma isahluko seshumi 11 ukuba kumele ukuba baxhonkonxelwe ukuba babe nomona ngoko siyabona uThixo kumele akwenze kwibandla elingumtshakazi ngenyaniso izinto ezinkulu ukutsho ke ekugqibeni ekupheleliswini kuba ihlabathi lonke lijonge kulonto noSirayeli uthi lungile kuba into injalo kuko kwenzekayo okungoKristu ngoko ke mhlambi yayingumesiya wenyaniso esingamamkelanga ngelaxesha uThixo usinikile ngenyaniso babalo ngako oko kuba sibone ubunye bobuThixo ngendlela elungileyo kutsho ke ngesitshilelo hayi ngokubeka sidibanisa izinto kodwa ngesitshilelo sibona ngendlela elungileyo ndithethi lapha ngaphambili xa umzana uBranham ngalantsini wayefuna ubeka ilitye lembombo ilitye lembombo emnqubeni wabona umbono kwaye wathunyelelwa phantsi kwesibhakabhaka esilihlaza wabona imithi emibini enamandla emikhulu enye ingasekunene omnye ungasenxele yombini loo mithi igcwele iziqhamo kodwa iziqhamo ezininzi kuzo zombini yomibini loo mithi komnye umthi kwakubhalwe eli gama lithi uThixo neziqu ezithathu kwemnye umthi kubhalwe ubunye omnye wayefuna ukuba aye kubo omnye wayefuna athathe icala kunye nabo umzanwana uBranham waye wenza ngendlela yomprofeti wabeka isandla esinye kumthi omnye nesinye isandla komnye umthi shukumise yomibini ngamandla bakokwathi isiqhamo zawa ngamandla kuyo yonke lo mithi yomibini Nkosi yathi kuye umnquba ofuna ukuwakha ngoku ayingomnquba wakho ndikumisile uba uthwale umyalezo ukuze isiqhamo singeniswe kuyo wonke umhlaba jonga ukuba uThixo ukwenza kanjani uThixo akathathi macala ukangaphi mna ndandikhe ndaye emhlanganweni ndicinga apha eKenya iintsuku iiveki ezine ezidlulileyo ngoku uzawubona ubhishophu apho othe walungisa umhlangano kabhonke ngokunjalo ulungisela mna uThixo evuma sawube silapho kwimpelaveki yokuqala kuNovemba abazane bakhe bebenomsindo kakhulu kum athi ungaphindi uze kuthi ngokuba uye kubantu boThixo neziqu ezithathu ndingababiza kanjani abantu baphume ewe kuphela nje ngokuya kubo ayikho enye indlela ngabi njalo okanye kukho njalo uba omnye ushiyeke ngaphandle omnye akanakubabiza baphume kumele kube khona ongenayo phayana ukuze akwazi ukubabiza baphume kwangenyaniso ndiyafuna ukwenza oko njengoba wakwenzayo umzana uBranham kwaye ndikunqwenela kubo bonke abazane bam kuba benze ngendlela enye hayi kuba bathathe amacala kuyo yonke indawo apho kungakhona isiqhamo shukumise ngamandla shumayele ilizwi ngenisa isivuno ukuze umvuzo wenkosi yethu nomhlengi ungafanele uyakuqaphela uba yonke into yenzeka ngexesha eliyo ndiyavuya ngenyaniso ukuba sele sibona utshintsho kwaye ngaba nonke nikuvile ibhanki yehlabathi ihlabathi apha ihlabathi phaa yonke into ingehlabathi ihlabathi kuthela lincinci namhlanje izityebi azikwazi ukuyisa abangamahlwempu kungenjalo yonke into iyakutshabalala namhlanje wonke umntu kumele axhamle njengoba sele kutshiwo konke kungenxa yesiprofetho iqonga sele lilungisiwe kwaye ixesha lesiphelo liyabonakala siyazi ukuba ixesha lifutshane balifutshane kangakanani sazi kodwa singathanda ukuba silonge ixosha kangoko sinokwenza njengoba sele nditshilo sithwale ilizwi elimangalisayo kum nako oku ndikuthetha ekuvaleni ibisisiqinisekiso saloo nto siyikholwayo siyithethileyo apha ukutsho oku ndakubonayo phayana kwiSoviet Union uba ngenyaniso amakholwa kungekho loyiko banokuhlangana nje kungekho xabiso bacule kakhulu thandaze kangangoko benako bedumisa inkosi abanye zange baqaphele bayiqaphela nkululeko kodwa konke kuseza ndisho nento ezilungileyo omnyaka noziqaphela ebusuku kuphela kodwa uthixo ojonga zonke izinto ngokunjalo uthe wakhathalela ukhathala zonke izinto ukutsho ukuze ilizwi lakhe ngenyaniso lifikelele kwiziphelo zehlabathi yena uthixo usomandla nguye sifuna ukumbulela kwaye kumele kuqinisekiswe ukuba inkosi ithatha iziqhamo zokuqala njengento bezinhlanu ezingqondi ekubuyeni njengomyeni bathabathela abasekumsitho umtshato emva kokubandakanya bonke abanye phambi kokumiselwa kokulawulwa kwemilleniyam ngoku siyakuvuya mna ndiyakuvuya ndiyakuvuya ngoku ndenza intetho omnye umntu angena kuwusenza engamelanga senze kodwa cinga nje ndiyakuba nenkosi ndingazibabona abanye endibathandayo abo bendibala kunye nabo andizubabona mhlawumbi kuzawufika uye hakuthi andazi uthixo aziyo ndazi namhla ndiyazi ukuba kunokwenzeka ngokuba abazane bethu noodade abakayifumani imizimba yovuko namhla ayinokwenzeka kodwa xa bethe babe nemizimba yovuko kanye xa siyifumana ngoko kuza kwahluka kodwa ucinga uba kuza kwenzeka ntoni ngoko xa umtshakazi bonke ababexuliwe ngoko ke babuye kunye nenkosi bezoqala ulawulo apha iminyaka eliwaka emva koko sawudibana kwakhona nabaninzi abashiyeka bethembekile kwimbandezelo enkulu ndicinga inyembezi ziza kuhlaphaya ngokunjalo ngoko ke kubhaliwe ngokuqhagamshelwano olunje loba uthixo akuzisusa zonke inyembezi awuzesula zonke inyembezi emehlweni abo uthixo uya kuzesula inyembezi singabi naxhala kumele nje sifumana amandla sifuna uba njengopawulos ukuba silwele ukuba sibe nesabelo kuvuko lokuqala konke oku bayakwazi ukuba kubonakale ngathi asikwenzanga asiyi kuthamandla sawuqhubeka sithembekile ngoku kuzawuphela ngokukhawuleza inkosi yabazi abangabakhe nokuba kukolupudidi bawubakulo into ebalulekileyo le ukuba sikunye nenkosi ngoba jonga ndisho nakumgwebo wokugqibela incwadi ziza kuvulwa nencwadi yobomi awubantu abafunyana ngoku incwadi yobomi ngokunjalo bawukungena kubomi bongunaphakade yindlela ekubhalwe ngayo oko kwisithilelo sahluko samashumi amabini umqolo weshumi elinanye ukuya esipheleni languthixo angasikela sonke abe nathi amen masimeni sidumiseni sonke
haleluya
bawethu osemazulwini ngenzulu zenhliziyo zethu siyakubulela ngenyweba enkulu yoba singaphila kanye kwesi sizukulwana esi wena uthe wabeka ilizwi lakho lesiprofeto phezu kwesiphatho sesibane ewe kwesa sizukulwana uthe wathumela umkhonzi wakho nomprofethi watyhila zonke iimfihlelo zelizwi ewe uzityhilile siyakubulela ngako oko wehlile kwintsika yomlilo nakwintsika yelifu uzibonakalisile njengofanayo izolo namhla nangonaphakade nkosi ethandekayo yanga lo myalezo ungcwele ngokucacileyo kwawo nangenyaniso yanga kungafikela kwiziphelo zehlabathi yanga kubo bonke abantu iilwimi nezizwe neentlanga abantu babizwe baphume nkosi ethandekayo siyakholwa ukuba sifikele ekupheleni kwexesha lesiphelo siyakubona kuba wena uthambise amehlo ethu uvumele ukukhanya ukuba kubengezele kukhanye ukukhanya kwelizwi lesiprofetho endaweni emnyama kwaye ngoku asiseko sebumnyameni ngokuba sinokukhanya kwelizwi kwaye ilizwi lakho elitshiliweyo lisisibane ezinyaweni zethu kumkhombandlela ezindleleni zethu ewe ekukhanyeni kwakho siyakubona ukukhanya kwakho Hallelujah. Udumo nozuko kuwe. Lo landela wena. Akayi kuba sebumnyameni. Kodwa kuba nokukhanya kubumi. Kosethandekayo. Siyabulela kakhulu. Kakhulu ngako okukwenzekayo kuSoviet Union. Siyacela kosethandekayo ukuba ubandakanye German Democratic Democratic Republic eGermany nase Albania bonke abanye basendleleni nase Bulgaria nase Romania wena nje uthembekile uya kuphakamisa isandla sakho uthethe ilizwi kwaye usebenzisa abantu apha kulomhlaba kuyo yonke indawo osopolitiki kwindawo zepolitiki abenkolo kwindawo yenkolo ingcaphephe ezahlukileyo kwindawo ngendawo kodwa wena unebandla nabantu isihlwele nje esithengwe ngegazi Nkosi yanga bamoyika uThixo bangahlangana egameni lakho babize kuwe Sive uzophendule usikelele ngobabalo lwakho Thixo uSomandla ubeke udumo imbeko uzuko nodumo ngayo yonke into egameni lika Yesu elingcwele ngoku nangona phakade amen Hallelujah